waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
marka ay timaado xakamaynta hubka, Australia ayaa ahayd dalka laga majeertay adduunka oo dhan. sharciyada lagu xakameeyo hubka ee dalka Australia gudihiisa sidoodaba waxaa mas-uul ka ah dowlad goboleedyada. waxaase kale oo jira heshiis heer qaran oo la yiraahdo National Firearms Agreement, kaas oo la sameeyey kadib xasuuqii Port Arthur ee 1996. heshiiska ayaa ujeedadiisu ahayd in la mideeyo xeerarka cidda hub yeelan karta iyo sababaha ay u yeelan karaan. horey u soo soco haddaba ku dhowaad 30 sannadood xilligan la jooga ayuu golaha qaranka ee Australia mar kale go'aansaday in si degdeg ah loo adkeeyo sharciyada lahaanshaha hubka kadib weerarkii argagixisada ee ka dhacay xeebta Bondi oo ku taala magaalada Sydney, halkaas oo nin haysta ruqsad hub iyo wiilkiisu ay ku dileen ugu yaraan 15 qof. warbixintana waxaa inoo soo qortay Debra Groak oo SBS ka tirsan.
I thought it was fireworks initially. You just don't expect this sort of thing at all on Bondi.
markii hore waxaan moodayay rush, ayuu yiri, marna ma aanan filaynin inay wax sidan oo kale ah ka dhici doonaan Bondi. kaasi wuxuu ahaa Joseph Kosinski oo ka mid ahaa dadkii joogay goobta toogashada, halka oo lagu dilay weeraran 15 qof, noqotayna toogashadii ugu dhimashada badneyd ee Australia ka dhacda ku dhowaad 30 sano. labada qof ee loo haysto falka toogashada ah ayaa booliiska New South Wales ku sheegeen aabba iyo wiilkiisii. waa sida uu ka marakacay taliyaha booliiska ee New South Wales Mal Lyane, halka uu ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese xaqiijiyey in ay wiilka uu aabbaho dhalay iyo hay-adda sirdoonka Australia oo magaceeda loo soo gaabiyey ACO ay horay isu yaqaaneen.
The son first came to attention in October 2019. He was examined on the basis of being associated with others.
Wiilka waxaa markii ugu horeysay loo ogaaday bishii October ee 2019, waana la baaray maadaama lala xiriirinayay dad kale, balse qiimeynta la sameeyey waxay muujisay in ayan jirin khatar socotay markaa ama inuu gacan qaad samaynayay, ayuu yiri. taliyaha booliiska ee New South Wales ayaa sidoo kale shaaciyey faahfaahin lama filaan ah oo ku saabsan ninka weyn ama aabaha.
The older man was deceased. I am told that he has had a gun license for approximately 10 years.
ninka weyn wuu geeriyooday, waxaana la ii sheegay inuu haystay ruqsad hub muddo ku dhowaad 10 sano, ayuu yiri. taliyuhu wuxuu kale oo sheegay in ninkan kontentirka ahaa uu xubin ka ahaa naadi hub, isla markaana uu lahaa 6 qori oo diiwaan gashan.
We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic.
waxaana xaqiijinay in shalay 6 qori laga helay goobta, iyo sidoo kale in baaritaan lagu sameeyey guri ku yaala Campsie. baaritaanka rasaasta iyo cilmiga dembiyada ayaa go'aamin doona in 6 qori ay ahaayeen kuwii uu ninku ruqsadda u haystay, isla markaana loo adeegsaday weerarka Bondi, ayuu yiri. Australia gudaheeda, sharciyada hubka waxaa maamula dowlad goboleedyada, balse dhammaantood waxay ku shaqeeyaan qaab midaysan oo ah heshiis qaran oo u yaalla hubka, kaas oo la meel dhigay 1996 kadib xasuuqii Port Arthur si loo xakameeyo cidda hub yeelan karta iyo ujeedadeedaba. ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in sharciyada hubka ee Australia uu adduunka oo dhan mid tusaale u soo qaato.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and are a proud moment of reform, quite rightly.
sida iska cad, sharciyadii hubka ee dowladdii John Howard waxay Australia gudaheeda ka sameeyeen isbeddel weyn, waana dib u habeyn loo qaabeeyay yahay, kana hirgashay baarlamaanka iyadoo labada dhinacba ay taageereen, ayuu yiri ra-iisul wasaaru. hase yeeshee, qaar khubarada ka mid ah ayaa qaba in masiibadii ka dhacday xeebta Bondi ay muujinayso in aan la isdhiganin, isla markaana ay jiraan siyaabo badan oo wax loo hagaajin karo. gobolka New South Wales gudihiisa, dalabyada ruqsadda qoryaha waxaa bixisa hay-ad la yiraahdo Gun Registry. hay'adda diiwaangelinta hubka ayaa aad loo canaantay 2018-kii kadib markii nin ay siiyeen ruqsadda hubku uu toogasho ku dilay caruurtiisii oo ay hooyadood kala tageen.
The inquest was told that John Edwards had a history of domestic violence and physical and psychological assaults against the women in his life and his many children.
Baaritaanka ayaa muujiyay in John Edwards uu lahaa taariikh dagaal oo qoys, shirdil iyo dhibaatooyin maskaxeed oo u geystay haweenkii uu la soo noolaa iyo caruurtiisaba muddo 20 sano ah, laakiin macluumaad muhiim ah oo ku saabsan taariikhdiisa ayuu ka qariyay shaqaalaha diiwaanka hubka, kuwaas uu siiyey ruqsad hub sannadkii bartamihii aan idhaahdee sannadkii 2017-kii ayuu yidhi. Tim Quinn oo ka socda Gun Control Australia ayaa sheegay in dhammaan talooyinkii ka soo baxay baadhitaankii garsoore Edwards aan weli la hirgelin, islamarkaana uu ka walwalsan yahay in heshiiskii qarana hubku uu sii daciifayay sannadihii dambe.
Pick up all the bits and pieces that we can, even, you know, following the Edwards coroner's
waxaan u baahanahay inaan dhammaystirno wixii qabya ka ahaa xeerarka hubka, xitaa kadib warbixintii baadhitaankii garsoore Edwards, talooyinkii lama wada hirgelin. Waxaan u baahanahay dib u habeyn lagu sameeyo kala qoqobka hubka. Weli waxaa la heli karaa qoryaha nooca gacanta lagu cabeeyo ee la kala yiraahdo pump action ama lever action oo hoos yimaada qoqobka B, waxaana loo isticmaalaa ugaadhsiga. Laakiin waxaa jira dad soo dhoofiya ama sameeya qoryo darandoor u dhaca, kuwaas oo geli kara gacmo khaldan. Aad ayaan uga naxsanahay, ugana murugaysanahay, oo aan uga niyadjabsanahay halka ay maanta Australia taagan tahay kadib sanad 30 sano ee wanaagsanaa ee ka soo wareegay Port Arthur, ayuu yiri. Marcha Archuecho oo ah khabiir ku takhasustay sharciga iyo cilmiga dembiyada kana tirsan jaamacadda Swinburne University of Technology ayaa sheegtay in xogta laga helay nimanka dadka toogtay ay dhalin doonto su'aalo ku saabsan sida iyo sababta ninka aabaha ah loo siiyey ruqsadda hubka iyo in taariikhda wiilka ee ACO la tixgeliyey.
One of the recommendations from the inquest was to actually change the way in which these firearms are classified, and so this plays out in terms of the
registration. Ka soo baxay baaritaankii Edwards waxa uu ahaa in la beddelo habka loo kala qoqobo hubka. Haddii aad rabto in aad diiwaan geliso hub ku jira qoqob gaar ah, waa inaad caddaysaa sabab dhab ah ama baahi gaar ah oo aad u rabto. Sida awgeed, su'aasha la isweydiin kara waxay tahay waa maxay sababta gaarka ah ee qofkan falka argagixisada le ka geystay Bondi markii horeba loo siiyey hub, ayay tiri. Dhanka kalena, mas-uuliyiin ayaa ku baaqaya in taxadar iyo dulqaad la muujiyo inta uu baaritaanku socdo. Mal Lanyon ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in diiwaanka hubku sameeyey qiimeyn cadaalad ah, welina aan la gaarin waqtigii la caddayn lahaa in ay jireen khaladaad ku dhex dhisnaa nidaamka bixinta ruqsaddu.
There's actually legislation that governs how people have a firearms license. So what I've said so far, and I'm not going to go further into it at this stage, there was very little knowledge of either of these men by the authorities.
Waxaa jira sharciyo nidaamiya sida qof u heli karo ruqsad hub. Anigoo aan ku sii dheeraanayna, aqoonta hay'adaha ammaanku u lahaayeen labada nin aad bay u yarayd. Qofka waxaa loo arkay markaa inuu xaq u lahaa ruqsad, wuuna haystay fursadda ruqsadda aan lahaday muddo sannado ah. Wax dhibaato ahna lagama diiwaan gelinayo, yiri. Laakiin Tim Quinn waxa uu leeyahay taasi waxba kama bedeli karto wixii dhacay.
But what you can say is we do know they had six guns and they've gone into the public and started shooting.
Waxaan ognahay inay haysteen lix qori, isla markaana ay dadweynaha la dhexgaleen oo toogteen. In qof uu u baahdo lix qori iyo in kalena waa arrin la isweydiin karo. Waa qoryo awood sare leh oo si degdeg ah u dhaca. Inkastoo ay weli jiraan waxyaabo aan la hubinna, ayay haddana dowladdu qaban kartaa wax badan si loo hagaajiyo hubinta qofka ruqsadda hubka u qalma. Waxaa la ogol yahay iyo sida loo maamulo, ayuu yiri. Premierka New South Wales Chris Minns ayaa sheegay in uu taageerayo isbeddel lagu sameeyo shuruucda hubka ee gobolka.
The short answer is yes, we're looking at that right now.
Jawaabta iyadoo kooban waa haa, gacanta ayaan ku haynaa arrinta, ayuu yiri. Hoggaamiyeyaasha gobollada kale sida Premierada Victoria Jacinta Allan ayaa sidoo kale muujiyay diyaar garow ay u qabaan adkeynta sharciyada hubka.
I'd echo what they've said. I think there will be a need to examine the legal framework.
Waan raacsanahay waxa la sheegay, waxa jiri doona baahi loo qaba in la eego qaab dhismeedka sharciyada hubka, ayay tiri. Sharciyo adag ayaa hadda lagu gurfeeyay kulan degdeg ah oo uu golaha qaranku yeeshay, waxaana ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu diyaar u yahay inuu isaga qudhiiso hoggaanka u qabto isbedelada.
Including limits on the number of guns that can used or
waxa ka mid ah xadididda tirada qoryaha ee qof yeelan karo ama ruqsad u yeelan karo, iyo dib u eegis joogta oo lagu sameeyo ruqsadaha maadaama duruufaha dadku isbedeli karaan, dadkuna ay xagjir noqon karaan waqti dambe. Ruqsaduhu ma aha in ay ahaadaan kuwo weligood nool. Waxaa sidoo kale muhiim ah in hubin iyo isku dheelitirnaan sax ah la sameeyo, ayuu yiri. Warbixintaana waxaa inoo soo diyaarisay Debra Groke oo ka tirsan SBS. Intaasena ku dhan tahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.